Bila nyawo zam ndikhaphe ndawuthukuze ndixhathise ndibambelele ngenzwane kukude bhakubha ilanga liyandishiya ithi ngekakhali nakathathu ndigaxeleke kwezomhla uzayo kufanele ndibeke into etafileni yakuphela imini umsebenzi mninzi ixesha lincinci ndinyuka intaba neziginqi ukubaleka izibetho loxa ndikhangela endingenayo kundiphilisa ngemikhinkqi kunzima kubi ndikwizinga elingakhathalelekanga nalapho nditsala izililo ndiphetheke bhingo ndibulela kusombawo ukuba ndibe kanti andikagaxeleki kwizilingo andilogwala kodwa iimeko ziyandiqubula zindigqebhe nqentsu ulonwabo ndiliva ngembali ndifunxwa nalo moya wekhaphetshu impumelelo ayindilahli ngencwadi encinci ndixelele ezinkonkqeni kulutyadidi lezantywalantyala ezinkopheni indoda ikhali andikancami imo indibika ngomama andikatyhafi kaloku udyakalashe ligqubusha ze isiyathi be ngumvundla ngeba ndiyokuzingela nto zobawo nto nje ndibhidwe injeukuvuthwa udyakalashe ligqubusha ze isiyathi be ngumvundla ngeba ndiyokuzingela nto zobawo nto nje ndibhidwe injeukuvuthwa
zola moya wa xola nhliziyo ya xola suba xolele wenziwe
uma wasiswe
wenziwe
isimo sasiswe
wenziwe
uma wasiswe
wenziwe Zola moya wa
Zola
nhliziyo ya
Xola
suba xolele
Sweet,
went away.
Sweet,
went away.